un bel homme. J'ai perdu ma jeunesse, mon visage de canaille, en laine grisaille.
tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand. I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Oh, it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you on my way. Would I wander through this wonderland alone, never knowing my and too much in love. I'm just too misty.
To the oasis of our minds. Come on! walk when I want to walk, 'cause I'm a woman.
Aotearoa, o kuatu ia i hefiafi mōnite katoa pē mi he rētio tahanoa whāpo i niono Planet FM. Tai mi hiwā whānima ki he hongful tahanima a hefiafi. E o atoa he ngahi whaumatala whikau aki mo e mo uilerei, ngahi sevesi ki he mo uilerei. Pe mo ngahi whainasi ahni ihi i he nau ngahi ausia i he hala ki he mo uilerei. Whanau mai maupē ki he polkama mo uilerei ai tongai Aotearoa. Tai mi hiwā whānima ki he hongful tahanima a hefiafi, Planet FM.
Me mai ki he pokalama reo o whirinite, o kuatu he tau wanoa ki he walu, ki he tau wanoa ki he hongofulu i he fiafi mōni te kotoa pe. I he taha noa whāpoi niono FM, ko he pokalama whakawike ia ai kau taha, ai kakai whiritonga o akalani.
If you missed the last program, it's ready for you now on planetaudio.org.nz. Planetaudio.org.nz.